true classic say biggie. Sivule hene makete singene. Sitenge sihle kini nonke. Yeah. Sengithi nayi true classic say biggie. Sivule hene makete singene. Sitenge sihle kini nonke. Abaningi bebasibukela kude sesifikile futhi singenile sicela lithando kini nonke labaningi bebasibukela kude sesifikile futhi singenile sicela lithando kini nonke. Classic say figgy, sivulele makete singene, sitenge sihle kini nonke. Sengithi nayi true classic say figgy, sivulele makete singene, sitenge sihle kini nonke. Sithi nekvana makube khona. Sengithi nayi true classic say figgy. Sivulele makete singene. Sitenge sihle kini nonke. Yeah. Sengithi nayi true classic say figgy. Sivulele makete singene. Sitenge sihle kini nonke. Abaningi bebasibukela kude sesifikile futhi singenile sicela lithando kini nonke. Abaningi bebasibukela kude sesifikile futhi singenile sicela lithando kini nonke. Classic say figgy, sivulele makete singene, sitenge sihle kini nonke. Sengithi nayi true classic say figgy.